abasawo okuva ku ddwaliro ekkulu erya Mubende General Referral Hospital beekubidde enduulu olw'ekizibu ky'amasannyalaze agava avaako buli kadde. Kino nakiviirako abalwadde naddala ababeera ku oxygen abakulu n'abato okukkirira ewa ssenkaaba, ate n'ebyuma by'eddwaliro byonooneka. Amasannyalaze wegaba nga tegabeerako buli ssaawa, gavaako bwe gaddako. Abasawo bagambye nti nedda kino kyonoonera ddala ebyuma ate n'abantu obulamu bwabwe ne bulugenderamu. Bano nno babadde balabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee okulambulula ku birumira ku ddwaliro lino. Byeyolekera mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Era babadde bakulembeddwamu akulira eddwaliro eryo Batiibwa Emmanuel. Bategeezezza akakiiko nti ekizibu ky'amasannyalaze agavaavaako buli kadde ge gaviiriddeko ebirimu okutambula akasoobo mu ddwaliro eryo, okwonoona ebyuma mu ddwaliro ssaako n'abalwadde okufa. Era bwe basinzidde ne basaba akakiiko nti, bannange mutuyambe mwogere ku nsonga y'amasannyalaze gano, kubanga bo bafubye okutuukirira ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eno, naye tewali kyali kikoleddwa era gasigala gakyavaako.
Okay, part of the hospital. The inverters are not there anymore for the lab because the very same power blew up the inverter system. And you need certain insurance for that one, to be precise, 36. The one for the theater has also been affected. We have been replacing those bulbs, the focus lights. Because the power goes off, that is it a number of times, because of the extent of this problem. It is far higher than what we see in the hospital. The other time I remember I lost two patients because of power and oxygen, the machine dying, you know, at that time. 100%.
And the
system minister should have been contacted right from the
We wrote to them as well. We wrote through our minister of health, involved with the minister of minerals.
You said...
yatwala eddwaliro ekkulu eryo kakati era abuulidde ababaka ekirwadde ekitawaanya abavubuka abakola mu birombe. Ekirwadde kino kati kyakakwata abalwadde abawerera ddala 18 bali mu ddwaliro ekkulu ery'e Mubende.
18
abantu 18 bavubuka bavubuka 18 okusinziira ku Batiibwa. Ekirwadde kino kikwata abavubuka abo olw'ebbanga eddene tebamala wansi eyo mu birombe nga basima zaabu.
Naye basa batya? Kubanga bakirebera wansi. Simanyi nti ffe twatuusa okufuna protective good gears zino ezireeta oxygen zebambala nga abantu abasima zaabu zebakka wansi ne bambala. Abaffe simanyi nti bazirina.
Kweri nange sikiwa. Era ategeezezza nti yenna lwadde kino aba alina okumala obulamu bonna bw'aba asigazizza ku nsi kuno nga siteza ku masannyalaze oxygen. Kati amasannyalaze buli wegavaako abantu bano nabo obulamu bwabwe bubeera mu katyabaga.
The disease pneumoconiosis in Mubende, it stems from the regions where mining takes place. These special people who go there go without protective gear, and you know the way they access those places is a bit tricky, highly guarded, highly, you know, there is a way that place is strange. No, they go there without protective gear, and those young boys emerge months later with a pneumonia-like infection. There's a name they call it now in Cassandra. Once you get it, you will die.
Actually, the time we went to those mines in Cassandra, we observed that it is very risky for those boys who move down there. So really, you need to do sensitization.
Ensonga y'abavubuka omanyi obulamu bwo obwera ogenda kunoonya ssente ezinaabezaawo obulamu bwo ate n'owunzika nga obulamu bwo obutadde mu katyabaga. Katabaka kakiiko kano baadde bakulembeddwamu amyuka ssentebe waako Goretti Namugga basabye ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu okwanguwa okulondoola ekirwadde kino okulaba nga basomesa abantu bekikwatako naddala abavubuka ssaako ne ministry evunaanyizibwa ku byobugagga eby'omuttaka okutunula mu nsonga eno ey'ekirwadde kino balabe nga bayamba abavubuka baleme kwatibwa ndwadde wezzi, kubanga ate kati ekirwadde kikwata abavubuka ate era bwe bayayaana okukola ki n'okunoonya ensimbi. Namugga akangudde ku ddoboozi n'ategeeza nti amalwaliro byebimu ku bifo ebitalina kuvaako masannyalaze era ng'akakiiko bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekizibu kino kikoma ku lw'obulamu bw'abannayuganda.
cannot run these machines. You know, we were here and made a proposal if there are places that should not have power outage, hospitals. That is not negotiable. We pay for dim the energy and cannot supply power to ourselves. No, this is unacceptable.